ay selona inhliziyo yami ifuna wena cela ungidlaleli kancane umuhle ngathi ngingakushela kwesibili umuhle ngathi ngingakushela kwesibili Ngingakushela kwesibili umuhle ngathi ngingakushela kwesibili bazojabula ekhaya mabebona bazothokoza ekhaya mabebona uma ususha imvunulo dali imvunulo dali usuzikhumbuza le Skumbuza lewa zulu Usushaya kangane, 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 kangane Usushaya kangane, 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 kangane
Isi zambule la matemba Umami, bono sinduze nami Isi zambule la
Ngibonga ukukhuliselwa